Saturday's a weekend, Sunday's a weekend, inshallah the weekend. Use that money, eat that money, spend that money, 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 money. That money is not enough, you cannot buy a house. That money is not enough, you cannot buy a car. That money is not enough, what a kulipa madeni. That man is not enough, you cannot solve your problem. Sakoni nyuji bwana, sibolo jichane. Tusikwa zane bwana, I'm spending my money.
Vonja mifupa ngari bado meno hiko. Vonja mifupa ngari bado meno hiko. Vonja mifupa ngari bado meno hiko. Vonja mifupa ngari bado meno hiko.
Listen. Monday, na kwa home natulia. Tuesday, kama ingova na ishia. Wednesday, na jiona kana muya bia. Thursday, na kama wiki shengia. It's Friday, aso witu shakwa IRA. Piga simu nife kodi wapi bata wapo toto. I'm on my way. Alafu misi taki unyoge natumiaga pesa. Meza konenda kama big flexer. Natumia hela na sinaga pressure. Na nitwa kesha, na nitwa nyesha. So, Saturday, kwa wala bata yoni nyama day. Baby nyingi sana butterfly ni mchana mana kesho swezi Sunday.
Friday's a weekend, Saturday's a weekend, Sunday's a weekend, inshallah a weekend. Friday's a weekend, Saturday's a weekend, Sunday's a weekend, inshallah a weekend. Awesome, NMS, B, B, B,
B,
Republic, Republican.